Fresh out from NigerRemix.com.
I'm in the mood to lose control. I'm in the mood to lose control. Nishaji seti, noti mfukoni. Hey, ibaba kando, mafanya mambo. Usije blacki, sita kimikosi. Mama wakambo, mafanya mambo.
Feel the vibe. Do you feel it?
Ukwetu,
feel it?
Tunapondara. Tunavunja mifupa, tunakula ujana. Tunavunja mifupa, tunakula ujana.
Mina funga kanga, nacheze sikuti, nacheze sikuti, nafunga kanga, ai, nacheze sikuti, nacheze sikuti, mina funga kanga, ai, nacheze sikuti, nacheze sikuti, nafunga kanga, ai, nacheze sikuti, nacheze sikuti.
Call.